This is DJ Trixie.
Pare bila pesa kidonda. Cheki demia kona kutoka. Wanani tanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akema mama sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakuna gati tu ya free. Nagusa nina kani real. You know they love me for the life. Bebe Illuminati kumbe life. Wanna say money bangi kumbe life. Top team in the big propeller. I got big game jack with the rise. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock.
Maisha fiti na marafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mziki lipi basi ni vipi nina ganji. Shikati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua.
Kikulacho ndo yo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunanua. Biji jasho ndo yo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo neza zua. Twende lifestyle kuna wenye na wabasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sinifani ya vile hit song imefanya msupa take kunizalia. Swali kubwa na juuliza mini sharia. Siwezi sema juni halia. Na spendi mapicha. Kwai bila filter. Super woman nina feature. Bien wanga mziza. Kila label kila design. Na spendi mapicha.
Njerende, zungusha kiuno alafu wacha iende. Zungusha uyomblena alafu wacha ende.
Vijana wana rada mta, tuka kuja nao kwa show. Promoter na teta mbaya, atikume chrome. Kukinyesha ni goda na cam, doma na vitu hugrow. Pesa ndo inafanya mata mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, just my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire.
This is dance. Keep this dance. Distance. Keep distance. Distance. Keep distance. Distance. Keep distance.
Kwa nono disi. Hit t-shirt me away. 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 Utapata chenye unataka na utajibu mashtaka. Utajipata kwa baba. Blanda ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya Luna, nimepata mshahara. Contra ni karagwa, ami ni kukarangwa. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family. Ya wengine mother Kambali na trapper, space na mata. Kubanja na me unless ni Benjamin na ukapa. Antaka 16 rounds, anaitisha ka Glock. Watu wangu wa diaspora ni wa shifti ka clock. Sikuandika I love you, ilikuwa gataipo. Na balance kwa grau, migun tatu tripod. Hi, njege ntaka bribe, ki, mbege si cha mine. Hi, denge ntaka pipe, hi, njege joy die. Zaki moto, zaki moto, zaki moto, zaki moto.
His stance. Keep distance. Distance. Keep distance. Distance. Keep distance.
Distance. Oh, mbona nyinyi na wawasha. Nkikula nyama choma tu firi firi na taska. Bro amejituma ako kazini ya naisaka. Basaka basa na jopi ya nini naivasha.
Take a seat, man.
DJ Trixie.
Bona nyinyi na wawasha, nkikula nyama choma tu firi firi na taska. Bro amejituma ako kazini ya naisaka. Bata najua bibi yake anafanya nini naivasha. Woi. Akisi Kenya kuna content. Nashindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembeteng mamoli kwa Henneken. Mwena mi yo my friend we got rich in the end. Tulimtupa kwa bootsi tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu lizesh del falingam. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala club always enjoy kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare siki bizi.
Nafaa kuenda nani zai. Fit flani shuka popsa kawasaki. Jege masanse hawa tutaki. Ka unitambui siku tambui.
Kwa zingwa kona wap skauna ngam na mawap. Skauna ngam na mawap skauna ngam na una. Kwa zingwa kona wap skauna ngam na mawap. Skauna ngam na mawap skauna ngam na una.
Kwa na waps wadhara ukikwara. Askari wa msitu gizmi kukimbiza maswara. After masjid masti iki lost isi chwa zinchu. Tunapiga baroda na kikwara. Tombo yoyoto mbo ya zilombo tosti so mangoto 6 feet with deep deep ni vila limaro. Homeboys apana taka mchezo atina hama. Tomboys bombo klat pato. Izagi mbo baroda sarek ndipi tukishukizo masa. Minus warazi tura adingi maombe. Saki news joe mweshimiwa kulenda jete na jama. Divide makazi zita msingi tute jobless. What about PCCBs? How about Gen Z? How about that? What about PCCBs? How about Gen Z? How about that?
Kuna bahali, nafaa kuenda nani zai. Sweet flani shuka popsa kawasaki. Jege masanse hawa tutaki. Ka unitambui, siku tambui.
Kwa zima kona wap, skauna ngam na mawap. Skauna ngam na mawap, skauna ngam na mawap. Kwa zima kona wap, skauna ngam na mawap. Skauna ngam na mawap, skauna ngam na mawap.
Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kitupoa alafu. Bunda kilo kumi, jegi topa menda susa. Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, hini poison, ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dance. Sol kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sandes yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, piga two flash, ya jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzitoka zake zikimsho. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, piga two flash, ya jali chesa. Ana, shika tambla, ana, weka vodo. Ana, penda kuzitoka zake zikimsho. Ana,
oh no.
Azijashika we shidako.
Oh no.
Ulikuliwa manzi yako.
Oh no.
Bro si ujipanguze jasho.
Oh no.
We ni kibanda kwa hii soko. Ukini acha mina suka budako. Kila sande uko simu kule sose na popcorn. Ah. Na siyo stiff ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty celeb toka burwa di bondo. Ana ana sifa za kiajabu. Anadunga mini July na hana sababu. Ah. Ajali miaka bora form ya adabu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu. Ni mauru, hako siko ndiko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sandes yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimshu.
Madam nakudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam nakudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Lazima ring lad. Ndiyo msupa atukunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Design nimezoza imi baki nitwe isa. Yo, madam nakudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. madam na kudai. Umedunga mini no napenda manguai. Una dance fit, una wacha niki smile. Ama niko high, juwa nice, me nice.
Nagani kwela mina taftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jitaftia. Jubila do, kastori na kukanyagia. Kupanuka artiza lata kuna kotulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Ako na chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea. Painting ni sura, zingine neza adisia. My light skin ndo kidogo mina changamkia. Anajiteba na mindo na jipulizia. Nakani mechi anapenda kucheza na gia. Yokani kwela mina penda kujitaftia. Sio lazima bigi, mina penda petit pia. Hawezi zima kama mzinga nongeza na bia. Na usipochunga kama kidia neza kukalia. Allah.
Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance fit, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lies, me nice. Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance fit, una wacha niki smile. Ama niko high, jua lies, me nice.
Leo sina ganji soki leo na kibembeleza kam toto. ID, Ferrari zimebaki kwa mbosho. Wezi jua niko nunge niki post photo. Tunawasha ki wash wash, nika tukoloto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Mule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda.
Wanajua chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha, simu zina ring. Kila siku tuko busy na shingo zina blink. Na ishi dream ya shina kiwa young na mindo tuna dim. Usiulize kai gari na space. Kuna drink unaharibu kieka chesa. Tumasides from Kalesa. Utatesa, haina pressure. Ikwe mwaka kushika mita USD. Ikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rapi tunaona kwa vision do ujue mi. Na nzangakani shona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wako na mission kwa kaa mimi. Na ndo manata hizo vitisho zao sisiki. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party korunda. Under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent.
When you be a body side, snipe your time, you with that. When you be a body side, snipe your time, you with that. Unadhani bila viatu weziishi. News flash, tutaishi fiti. Tutakusahau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, hiyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itazidi nitembeze. When you ambil, a body side, snipe your time, here with her. When you ambil, a body side, snipe your time, here with her. Unadhani bila wea tuweziishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusahau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, hiyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Yonje ufala mista kikisikia. Usipo change, kanyanga. When you ambie, ebu decide. Snipe your time, hiyo with her. When you ambie, ebu decide. Snipe your time, hiyo with her. We decide, counter change. Snipe your time, hiyo with her. When you ambie, ebu decide. Snipe your time.
Sani 6 a.m. Don mefika kejani afungo kwa ile harakati ya kuepukana na jirani ni si misbehave. Jusko solo jamani kuna nigali ni tamani na namali akili na muambia your bitch is brave. So me, I unlock it. Kabla plot mzima bana itugeuze topic. Come in, look it, pull it now, quok it. Mangori, mangori, siku jami, I'll swap this. Leo, I don't need another man. Cause after we done, nigga, we just hand down another round. And I'ma need another one, a better one. Cause otherwise I'll need another gun. Neza penda uchange posture. Esi na pepeta na msupo poteza moisture. Ni nature, siogope kumesofa. Yes, I need a daddy and you came in as a foster. One man down. Straight from the dusk in the dark till down. One down, one duck, one brown. One duck, one...
Trixie.
Tiki sarasta, eh. Pulosa, baby pulosa. Tena mafota kama mwamposa. Pulosa, baby pulosa. Tena mafota kama mwamposa.
You give me everything, you give me butterfly. The love that every day me no kufunga tai. I'm in a panty, you in a book side. Kulosa, so what if I? Face cafe banga fai. Holy grip, I. Me on the
mlangoni na mebisha tangu joni mfupa nipotia mitani mnashindwa mbona mnioni waka nmezewa wakija wenzangu piganga honi leo nasikia tu ding dong yega mkononi kwanza karibia na ukingia pigwa bia ukipendezo angalia macho ikupewa pazia everything is nice ya mipekendo unezafia lafu kani back day usogope kupiga cheers
gong 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 hi 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 sha sha jaga masta jimba chopo po come on agi die tiki sarasta
pulosa baby pulosa, tena mafota kama mwamposa. Pulosa, baby pulosa, tena mafota kama mwamposa.
Big shout out to Vince on the beat, by the way.
DRX, ni mimi mresh. Lota shtuka sana, juita kuja kama text. Naona kwa kongo sawa na mi kwangu na ni mess. Na uflip, meni stress, kwangu kila siku ni case. Unani pigia, pigia, mwono unani kasia. Kwanza nomba itoke siku nisike tume disappear. Lafu skiza my idea, oma demu nakatia. Po maskani nkipitia, sifo wana kuharibia. Papara, punguza, sun, utaparara. Ukuru, kakara, natafuta madara. Futa bamba tena kwanza ukipata kihara. Ogopa, muhadara. Niko nataki, kanya kusitaki. Hujapewa umenusa, ushatangazia umati. Sengi kucheki na kupimia na manati. Upigwa moja pa, pa, kitu wakatikati. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Kwani weni wa wapi? Haujasikia? Hini gari kubwa, wesi abiria. Hapa kali mbwa, wezi karibia. Lafu mino malkia, unanzaje kunikatia. Hebu soja funga njia, kwanza gera rahia. Kamu kona ex, kando ya kona na kutupia. Machoka na hey you make a clap now. Kona ex, soma kex na vex. Kwa hii place, kana hey you make a clap now. Nime post, mwuzako mini kokos. Kuna piga tuma toast, na kona chali mdos. Niko pa post, non mekujia hii post. Mkwa pinu wapige tosh, tell him this is his loss. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule. Peleka pande ile, ile, ile.
Wapi?
Kule, kule, kule.
Demo menoki anakuliza kauko na moti
Georgia.
Rentu jakanja landia shakupa notice. Lakini umegoma hautoki Forex una Tenasikia
DJ Trixie.
Big shout out to Vince on the beat body. Kama una noti kuna demo menoki anakuliza kauko na moti
Georgia.
Rentu jakanja landia shakupa notice. Lakini umegoma hautoki
Georgia.
Forex unaosha bila kopi
Georgia.
Ocha wanajua weni doki
Georgia.
Bogi wanasema weni bossi
Georgia.
IG ya uwezi cheza loki
Georgia.
Check it isomolo once again na ile injili wanapenda. Other than rapo bado ni mwili na jenga. Doba na piga buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Bad mind kisiri siri ya natengwa. Anomolo fiche nkafiri firi kwa dema. Check ule boy wa chili chili ya nalengwa. Backup nyamarebo kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuduru. Kibishano na kutaksu shuru. Mulibanja sana mtaki uhuru. Saime bamba sana wapi nduru. Yeah, atuendi mandamano. Baba, into maintain kanyo kanyo. Mr. President ongeza miaka tano. Na nyiwa Kenya lazima mkuwe na msimamo. Kama una noti, kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti
Georgia.
Rentu jakanja landia shakupa notice. Lakini umegoma hautoki
Georgia.
Forex unaosha bila kopi
Georgia.
Ocha wanajua weni doki
Georgia. Bogi wanasema weni bossi Georgia. IG ya uwezi cheza loki Georgia.
Dopo ate views we back in dead, you may earn more. A genge Grammy tungelete wana cancel. Say Kenya nika kuna reggae ama danso. The conscious ako juyangwete hapo Sanford. We ball on a budget strictly. Atupendangi bad and CC. Yoyo leli fanya nijue kubag and fit. Free parking the only reason iko Garden City. If they charge me na tell, get Mr. Patel. Vibes too, I was it like a beef na cartel. I had to make a choice, said the streets are my cell. Dream task with my boys wanna snitch na lapel. The new definition of kidungi. Umejipine, weni fundi. Weni gangster, uko na kikundi. Shut the fuck up, bro lundi. Una glorify chocha. Meribu mziki mefanya hii job ikai mboka. History kai proper. Boy child anakapitia kosetu juu kama toria taitoka. Bloggers awa verify story. To all the victims wako terrified, sorry. Chocha imedui game ikai bori. Na nyim pasho bitch, I hope you die slowly.
Kama una noti, kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti.
Chocha.
Rentu jakanja landia shako kwa noti. Lakini umekoma hautoki
Georgia.
Forex unaosha bila kopi
Georgia.
Ocha wanajua weni doki
Georgia.
Bogi wanasema weni bossi
Georgia.
IG ya uwezi teza
ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Ni kunje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapigyanga trio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomber. Big Bok napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bomb bila kona Big Bomber.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivei ni meapply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pika napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bok bila kuna Big Bomber. Big Bok napenda kuzitoka TikTok na kwanga TikTok. Big Bok napenda stick proper. Big Bok bila kuna Big Bomber.
Pasta 4 niko class, niko class 4. Baby girl ana tiny wash and dome. Chezi bonga fiti juu miuku wa don. Easy N wana try kuni cash form. Niko club na magai tunapass form. Na magali wamevaa, wamevaa dong. Story gani walae sezi pass dong. Niko chat na magai mindo father dom. Kikibini walae nina piga lon. Unajua maizani nafika home. Sezi banja mta mindo father son. Easy streets unajua mindo melgun. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy magai itachipa soon. Usi worry na life itachipa noon. Punctuation kwa life no matter good. Ni weekendi walae zime fika moon. Na madiva wame drum nime fika zoom. Usizime magai sunajua rules. Unakata walae hadi fike noon. Kani ndom unatako na call kush. Easy end unataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapena matekun. Akijipa magai unacheza pool. Doki bend una grab una tap good. Easy girl wanapenda alibad boon. Kani life tunapenda money fast good. Alijama kapata bad luck good. Everything mina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una tick. Una tic-tac nini, baby una ass, una tic-tac nini. Nizo nini, una tic-tac nini. Nini ya mabuso mebeba sin. Una tic-tac, una tic-tac nini. Baby una ass, una tic-tac nini. Nizo nini, una tic-tac nini. Nini ya mabuso mebeba sin. Anataka design, inataka. Baby Labda na Nicole anajua nilipata. Kuna vile form mute bana makata. Anadai jina na dai vitu rapta. Sizi ongezaga wala ntajipata. Kuna Nicole unajua it's your first time. Hizi vitu gani wala enda kuwacha. Wado tunakata na bado naitisha. Sizi ongezaga wala ntalipuka. Ile form flani wala ilijipa. Nilikuwa heavy masaa ya saa sita. Tema mejibeba na bado nanishika. Bila naikata wala baby cool down. Mzinga ya kwanza ya pili ya tatu. Kumbe baby girl uku waga mashini. Alinichocha ndo tufike mjini. Bila mezitoka wala siamini. Nilitha ni mpole mkindi amini. Shakuwa hoka design ya mashini. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ask, una tick tack nini. Hizo nini, una tick tack nini. Kini ya mabusa mebeba sin. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ask, una tick tack nini. Hizo nini, una tick tack nini. Kini ya mabusa mebeba sin.
Niko maje kuliko magician. Chiki mresh, mresha malalisha. Na kini text, lazima tanitisha. Na kitisha, lazima tafikisha. After two, karenge na madem. Pole siboka katenda mashio mabe. Ve, na mandegeza mabe. Ve, system na jide.
Na dai nikudigi, usikie fiti. Na dai kukupin, maze usikie dhivi. Na dai nikuchiu, nikubloka. Big G na dai to relax, tukidishi. Minji na dai nikudigi, usikie fiti. Na dai kukupin, maze usikie dhivi. Na dai nikuchiu, nikubloka. Big G na dai to relax, tukidishi. Minji. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Takudigi tu viviti. Takudigi tu viviti. Takudigi tu viviti kwa kiti. Maze huyu dem tamsesa. Kill na mavai mtamteka. Mr. Tijo mindo body bender. This way that way vile unapenda. Chacha kikudigi utabaki tukilema. Kushi akudigi akuwache ukihema. Mkucha uchi hazai. Weka mini kupe asali. Mr. T siku wizi umeanza kuwa lonely. Si wachochi nimeanza kujinoki na juu ya COVID. Siko ubaya ni venye sina doshi. Awiti sunajua na kumind. Come home maze ni kusanitize. Najua quarantine nimepata appetite. Manzi anachonga jaba kama ye ni rasta. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax tukidishi. Minji nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhivi. Nadai ni kuchiu ni kubloka. Big G nadai to relax tukidishi.
Kama nime chizi chizi au niko sasa. Niko maduya akimi niko madada. Rusha vidole juu cheza na migutu. Tingika tingika ni kama uko majuju.
Open and close Shera. Unafunga ukifungua Shera. Minazama ikimogika Shera. 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 Atitwende shera. Shera. Shera.
Masando imefika songeni saidi. Ni shera tunapiga lazima wanta ti. Chukua moja vida post TikTok Insta. Tunachokoza medula tukitingiza kichwa ati open and close. Niduru zinapigwa tunatupa mikono juu. Tingiza biga ati move to the side. Shikanisha na stepa na kauna ifil mamisi basi cheza.
Ati tuende shushera. 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 Ati tuende shushera. Shushera. Shushera.
Okay excuse me eh. Dema na haga kampuni, anapenda kuwrite, so please let's do this, eh. Na sikuangi mchuzi, unless you choose me, so please come do me, eh. Furthermore, ame move on, askivi baya kwao, apewe shot yake, eh. Ati knock knock, who's there, Mr. Shera, tuende chini na.
Ati tuende shera, 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 shera. Ati tuende shera, 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 shera.
Chokoza chokoza macho chokoza chokoza mkono chokoza chokoza mdomo basi na unga
kondo wa matoa doa kuna macho
chawa askele uskele
bina sapa 10 out of 10 kani rest mama joko best na mama ni bang bila dent nima pia kogler alini cheki gram waka penda na kani text na deku kam dena kam dena kam dena baby kuja
DJ Trixie Trixie
like a boss.
Siku mingi jo
Alo, body tena sapa.
10 out of 10, kani rate mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nima piako blend. Alini cheki gram, wakapenda. Na kani text, anadeku kam, vena kam, doni kam. So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll.
Kuja ivo. Beb kuja ivo.
Ivo, ivo, ivo.
Beb kuja ivo. So baby kuja ivo. Usi tense baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Beb kuja ivo.
Ala, kuna venye na di feel complete. Tukiwa na wewe ndo nikute my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze checky. Kitu ya fast, achana noli fiat ati. Yuna kudai nilisare kwa tukuote. Look best, tukia chili ya hit. Tumezoza kila chom, toka kite hadi ngong ha. Niko malin lab, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Tunajua unanga form, ukijipa kakolon. Ukisleki wezi no, tusha badilisha flow. Maze kitu hunibo, ni madema wana do.
10 out of 10, kani rate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nima piako blend. Alini cheki gram, makapenda. Na kani text, anadeku kam, vena kam, doni kam.
So baby kuja ivo. Usi worry baby doll, kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Beb kuja ivo. So baby kuja ivo. Dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Beb kuja ivo.
Check you, bori ko best, bori ko top. Leo tunakanjana na machep. Shida si do, shida ni pombe kiwa less. Na tuko zone, na venye bana tunaflex. Weka si tumes, let us on my best.
Nasema Romso ina bombo. Romso ina bombo. Shambra ina bombo. Kino ina bombo. Nasema Romso ina bombo. Romso ina bombo. Shambra ina bombo. Kino ina bombo.
Hey, juu blunt ndo shin tunavuva. Ni dancer, lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high, ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode, easy easy. Wenda kuwa na Malawi, fresh Bob Marley. Fresh jamatawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati. Kasi gode juu ya kuki misi taki. Ni number uno, bazu neza pulo. Poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm. Zote ziko box, yani zote ni ajab.
Bronzo ina bombo. Bronzo ina bombo. Shabra ina bombo. Kino ina bombo. Bronzo ina bombo. Bronzo ina bombo. Shabra ina bombo. Kino ina bombo.
Letuko juu ya doba. Tukiza skiza kayo akibanja. Hapa ganji ndo inabonga. Kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha. Mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Wajiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zozea mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kiesha. Kwa nini kesho?
Bronzo inabomba. Bronzo inabomba. Shambra inabomba.
Nivai utundo mimi nimekuja nayo. Nasmetushika sana tunasikizadi kwa wayo. Nimambi iva na masiwa nisanyayo. Watakisipa kidogo tini wakachana nayo. Nivai utundo mimi nimekuja nayo. Nasmetushika sana tunasikizadi kwa wayo. Nimambi iva na masiwa nisanyayo. Atisanyayo. One hata two step. Kakarao mkono tu ha. Zimeli kuka sezi sikizadi mku ha. Na penye niko sezi toka hivu tu. Na kama mbozi mbubu mutatuka tuku. Jaribu bogi tutagiuka mashimoli. Mesuma sana marihuana na mamoli. Hapa no joke sepeleka kwa kingori. Kisema tujazoza buda boss hiyo ni story. Ha, ha, hiyo ni story. Ha, hiyo ni, ha, hiyo ni story. Tuna get busy.
Na wazee wakika mtalipua hizo bag. Na maja kwa mate tuna get busy. Mashashola zinela na mademu wameka mdani Airbnb. Tuna get busy. Ukitaka kunda mta wewe enda nitaka mchumanze. Venye kuko tuna get busy.
Ha, ha.
Daily to come zozo mdomo then I get busy. After that then baby chucha get freaky. Sezi hama nae manze it's a fan city. Sezi kanade manze sezi last wiki. Vina sema nilishambio na babangu. Vina fanya nilifanya nkiwa class 2. Nimete majaba sasa nko mauraru. Na nikishika dem nitampele koko shanzu. Na huyu manze nilimpatanga Bahamas. Kuni munju manze buda nkiwa handles.
Tuna get busy. Na wazee wakikam. Nalikuwa isobab na majaba.
banger.
Ding dong, de ding de dong. Nasikia kuna mukora na ninokia kwa do. Jing jong, niko jijing jijong. Kifungwa ni waroro na makodong kodong. So karibuni, hukundo kwa wahuni. Pangu napiga mechi, so mechi na kinaruni. Hali ni duni, kuna mbinu na buni. Mwona moshu mezidi, ukadhani na choma kuni. Oya ole, mapafu main pole. Ukipiga paf paf, na kipas na uchore. Acha ikole, haitaki mastore. Na mkona kash kash, kani form tantole.
Wanasema ndo ipate, zungushi wana thighs. Saruati weni painting, go down in style. Juge miangu ni certain, tunadealing files. Dong didi ding didi ding. Shere yanze basi kuza chini down hivi. Hivi down hivi. Hivi down hivi. Hivi kana rombo sa chini down hivi. Hivi down hivi. Hivi down hivi. Hivi kuza chini basi.
Bibi 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 bibi. Go pia fail. Push the ting. Push it in like doctor. Ring ding ding ding. Baba mena di aisha ring. Redding me piga retard. Nolent ka piga ka trim. Niki smile. Utari yele sko menon ko numbling. Ask why. Vijana siku izi ni wa clean. Afrenja kila mi laki ni chinin ma king. Nijua na skiz.
Wanasema ndo ipate, zungushiwa na ties. Saruati weni painting, go down in style. Juge miangu ni certain, tunadealing files. Dong didi ding didi ding. Shere yanze basi kuza chini down hivi. Hivi down hivi. Hivi down hivi. Hivi kana rombo sa chini down hivi. Hivi down hivi. Hivi down hivi. Hivi kuza chini basi.
Sa sa, ambiyo mangel. Indio isa sa. Kane dini ya kuleo nipote visa sa.
Wacha pombe manze, wacha pombe.
Tusha prove ini skilla ina wengi. Tumesha toshea kuwa bless na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumesha inwa sichoke waendele kunyesha.
Kapi manze, nilikusho history ya pombe wache.
Wacha manze.
Trixie.
Ama nishiro.
Hiro mwicha.
Wacha pombe
manze. DJ Trixie.
Tusha prove ini skilla ina wengi. Tumesha toshea kuwa bless na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumeshine wasichoke waendele kunyesha. Kani true watu fichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper eye. Skia hii mina feel kuteta. Ni two in one good tuna kill me better.
Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice. Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice. Miusi ni advice.
Pereka moshene huko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z, tunafika gawa fast. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Mbona una ask nika wewe ni wapaka. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama. Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice. Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice, miusi ni advice.
Pereka moshende huko, sina time weka nyaka.
Miusi ni advice,
lazima nipige sherehe. Before bana nizeeke.
Antaka this, antaka that, unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash, na anapenda jubu seti kabla tuanze ku. Antaka that.
Yo, 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 easy bad wala ito wa form 4.
Alo.
Like a boss. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash, na anapenda jubu seti kabla tuanze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia hu baby girl, anataka titu kaf. Anapenda muku chu, anapenda cash, na anapenda jubu seti kabla tuanze ku smash.
Atika napenda muku chu, sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu ana blush. Kanapenda muku chu sema cash. Muku chu na mashash. Kanapenda muku chu na mabash. Akiona muku chu ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na daini mseti ya na daini mkaf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapua ni waseti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwe, ninapenda ziki move. Your body body
fine. Hello, good tena. Leo niko busy, wapua ni wawili. Moja ni stud, ningina medunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio, sam tukisipu maheni. Nijizi tu ni mekosanisha makapon. Check
kio, chunga mpua wako. Ukini cheki buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve kana dai kugado.
Antaka this, antaka that. Unasikia hubu bigala, anataka tutu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia hubu bigala, anataka tutu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda joku seti kabla tuanze ku
cheki, cheki. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinari ni kusitie kifuaka. Nifali 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unastama. Nani hapa akuona light ajo. Mechi zangu ni kama El Clasico. Real Madrid ama Baka nizo jomras. Na kijaba nimegeuka krimino. Nipate rubis irori nilika so. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndo hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa I mean it bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishia sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Zikishia, zikishia, zikishia. Na niko ndani ya buka nikimedi na mashasha. Jaribu jinga ni mabare utapata. Viatu tumipiga ni maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono ka unaona uko tipsi. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuja basi tuende hivi. Jalala siku tano nona kama nitachizi. Hata nikikosa leo ndakupata. Kama kuna ngori itakuwa disaster. Siku mingi jo baby nimekudata. Wacha sita sita baby come hapa. Kama unani feel, feel. Wachana na mi. I'm honestly just a humble rapper. Na ukuwa na T. My name ni Nabi. Niliwa show ingoma itawangwata. Nikonda nyabuka nikimedi na mashasha. Jaribu jinga ni mabare utapata. Viatu tumipiga ni maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono ka unaona uko tipsi. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuja basi tuende hivi. Jalala siku tano nona kama nitachizi. Excuse me, I mean Empress ama honey. Weni safari kumje venye upatikani. Na macho ya kunzuri unafanya na tamani. Rafiki zangu wanashindwa rada gani. Basi nipate karensa zingine vila rosa. Na kile unapoenda utafatwa na masoja. Kichwe na uma basi meza so na moja. Na veni unanitesa kini bado nitangoja. Nimefunga dedi manze hunitaki. Na kama ni makosa basi wa utanishtaki. Ningetaka tuende shanzu audiani. Na unataka light skin kwani mini mlami. Na nikonda nyabuka nikimedi na mashasha. Jaribu jinga ni mabare utapata. Viatu tunipiga ni maklak za kobata. Warembo wote wananukia koko babasi. Rusha mikono ka unaona uko tipsi. Rusha mikono kama maisha iko fiti. Rusha mikono kuja basi tuende hivi.
Trixie, DJ Trixie.
Mbona unabaki home?
Hakuna kubaki home. Baby doll, piga shower 24/7.
deform. Hakuna kubaki home.
Mbona unabaki home? Hakuna kubaki home. Mbona unabaki home? Piga sawa tu deform.
Chikilele alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yako shindanga senje, ni kama ni msenge. Hakulangi kinenge.
DJ Trixie,
daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora seven, mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja, Anita, Rebecca, wanadai kunikaf. Wa, Kanero Sin City, ala, hiyo ni BBL, au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. PT na real life uneza confirm. Wambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspana, wangezeza sauna pahali. Mina pele kwa nani sai. First class touchdown Zanzibari. Mi upiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji unipati. Chikilele alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga senje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge.
Check it denge, ale nipigia tenja, kisema yoni lele na kati ya madenge. What a shame, besta kiali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele. Check it, hey, hey. Si ucheki.
DJ Trixie, Trixie.
Cheki denge alinipigia tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge. What a shame, besta kiali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge. What a shame, besta kiali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele.
Cheki liki left, right, manguna mejibeba. Luta hadi kesho naweza kosa kutema. Usiwori na bill, waitisha utapewa.
Aligia mechingwa reati best ni mapema. Nimepiga liku diriba na cheki ni kofiti. Na kwa pori ni kidigi manguai kama 50. Alisema na kapua na misi na adikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya magwiti.
Cheki denge alinipigia tenja, kisema yoni lele na kati ya madenge. What a shame, besta kiali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja, kisema yoni lele na kati ya madenge. What a shame, besta kiali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele. Kila siku nko madoni, nikipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Nikipiga show ya pili na kula kapa 200. Show ya tatu na lipwa na mamili. Tati yeta kuna rapa na niweza, ata kuje na mwa Kenya. Kulabu misi taki minatoa dopa genja. Na kamoja kubali buda chua wani kendo. Kili kusho drill na tawezi songa mbele. No wonder izo lyrics azinanga ata minai. Rudi daro, brush it off ndo nitisha. Lyrics head bazi kuna masters bro. Niko hunting na mafia. Tatiki nite guiji, tunacheza na mati. Kila wiki, wezi feel fit, jungia usako busy. Kwela juu ya maji aliruko mara 50. Inariba kama sema ganji, misitaki, sidai kuimpress. Minataka for the best, best. Leo tuko kweze, kadela ni mawembe. Kenye yendi mbele, malele na mapresle. Kako Maris, Jerry, Adi Salim. Surampia jato unabaki kiwa target. Mistari kale, madedo kuhande. Utakula kibaro, kithani ni afandi. Kate buruburu ni chizoza na magate. Nazima mpate ganji, ndo mamake ya pate. Lakini kuzidisha niliba kikuwa one yo. Niko blacklist na mambanga hunitage. Cheki denge alinipigia tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge. What a shame, besta kiali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge. What a shame, besta kiali kuwa njegi, aliweke wa matembe, akiwa na malele.
Na nikifika unajua masaa, nikirusha unapapasa. Na nikitisha we harakisha. Na niki Naniki, fika unajua masaa, niki rusha unapapasa. Naniki, tisha we harakisha. Naniki, kuita utaitika. Tusisumbuane juhu jafika. Na waiter, shot unapima. Nje ya mollies na bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jingu unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana si. Temi sitawacha. No, no. Budget ndio blanda. So dishi kwa kibanda. Na nikifika una
unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki nani
kendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child ana dai nipatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily missy dem wako settle my dream si reality kula kitu hungry hungry
my baby my love mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another jintangu jana sitemi sitawacha
no, no.
Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tisha we harakisha na niki na niki
zimebaki ni zapa September, October, November, December Kizi baisa zote mini member Kizi mizi zote zimebaki ni zapa September, October, November, December Kizi baisa zote mini member
Na kuteko kiwa maji Excuse no silete utiaji Koneshe vile na kanji Misbehavior zile ngu watakagi Leo uso paka rangi Tukige lapwe sema tuende wapi Jo, mina juo na itako, seme utaki Nasini mekunyota, niko na taki Gini bea zibakishi, naikula yote Malipo pote, yeyote, sini kokote
Nisi mizi zote zimebaki nizapa September, October, November, December Nisi baisa zote mini member Nisi mizi zote zimebaki nizapa September, October, November
Ayo kusidos na huyo mimi ni nakamu Manze huko nje na ito 1 minute man Ati mi uboba tamon high demand Depression ni kikikin manze ni takiban
Kishash, kobash, kishash, kobash, kishash, kobash, kishash
You want a quickie in an Uber chop chop Kama soja boy she makes it clap clap Hii samosa ni kamanzi yako Ai, venye ina slap kishash Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, skiza Everything you say has a consequence Anatingisha ungedha nini effervescence Manzi yako ye upeana na confidence Amjidena man, I feel like a classic man Amekata tatu na bado wa bleki Ni kama gari imeachilia breki Na manyaru zitafanya mini kreki Nika supuka poa kakona jegi Ai, wey Ai, usidos ndo huyo mimi ni nakamu Manze huku nje na ito 1 minute man Ati mi uboba tamon high demand Depression ni kikikin manze ni takibani Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash, kishash kwa bash Kishash
Hey, bang ting, hey, what's your name
Bye.
Ting? Uneza risk, setufanye some tasting Na mini chali straight forward, no dating Semina jua unapenda funini
Anji, Anji, buddy shake your body Anji, know you want me Try me, try me
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata Kionyashwa nipa furaha, itakidi tumechanga, you sadaka Akiwalai nimekupata, can't lose you, niko rada Big size, jiki baby, uko sawa
I'm addicted, Angela, my dawa
Anji, Anji, buddy shake your body Anji, know you want me Try me, try me
Angela, I know you like teasing I know you like freaking I know you sound easy Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Anji, Anji, buddy shake your body Anji, know you want me Try me,
yeah,
try
yeah.
me
Hey. Why you so enticing? Body look good, body like munchies Bigger heel boom, make it bombastic Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it Central, how did you deprive it? Niko na bidhaa, nani mali safi Mr. Officer, I don't need sirens, yeah
Anji, Anji, body
shake your butt. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't want me?
Fura, nikuwa na marafiki. Fura, nikulewa na marafiki. Fura, nikuwa na marafiki. Fura, nikulewa na marafiki.
Kwa sherehe tumefika. Sherehe tumefika. Familia iko ndani, ndani.
Wote tunajibamba.
Marafiki majirani, ndani.
Wote tunajibamba.
I am happy today.
So happy.
I am happy today.
So happy.
Tu sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamnyweso.
Tunapenda kamnyweso.
Sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamnyweso.
Tunapenda kamnyweso.
Fura,
nikuwa na marafiki. Fura, nikulewa na marafiki. Fura, nikuwa na marafiki. Fura, nikulewa na marafiki.
Niruhusu leo niwaite makondo. Skiza. Sheep, yani kondo is for friend.
Sheep,
for better for us, yani through hard.
Sheep,
na kuanzia leo, that's our relation.
Sheep
power.
Baduka ni kama unarusha mamikono Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo Teremuka, teremuka, kakono kono Basi ni kionjo, tuende mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto
Kaleka dance, cheki kaleka dance Kwanzo kiwa kijaba, ndo napewa kichance Low but sure, no kizi toko na relax Rusha mikono juni kama hujui kudance Ah, toa kofia na mkono kulia pa Panguza kiharabas, notowe kijasho Moonlight love kwa jua na mpango wakando Ndo kisianda maithana madhano
Hey, mami yondoko, mami sipoko Kakuna njoti, tunachana na popcorn Ongeza flow na doji, tumedonjo Alisema ni fast time, but yo ni uongo Siki enyeji huyo dem ni mwitu See through niliacha chuo ni pedi bitu Bitu dani ya msitu iko na jitu Please tu nimemada hariwa shukitu
Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo mio 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 ndoko
Safe banga, ama tutadu ujoe Yeah, wacha ni kuse Kusi ni hogo bebe Leo na finesse, na finesse, na ujanja eh. Leo nta maintain Ukini kuna bag, nitaku kuna front Ebu baby, don't let go Ukini pay charge, nitaku pay ando eh. This the kind of love Make you make me do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Eh. I make you make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
My hands, your waist, my heart
siezi siezi toka club sai, siezi kosa kuteka mpoa sai, siezi baywa pombe alafu mini zirai.
Siwezi.
Sakata sakata rumba rumba, sakata sakata kuna nyuma, chuchuma kuna we vunja ufupa, tumia mikono kishindo mikuna. Kikilicho padwa ni ulicho kikuza, na kiki kukuza ni juli kichuna, na kisipo zama ni jwa kijavunwa, na kikizolea ni juki memwagwa.
My ass, your waist.
This is DJ Trixie. Trixie. Records.